Ngizothandaza ngibukise unginike impilo ngoba lana kusempini lana sempini wemdali tela unginike imali eningi 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 ngizothandaza ngibukise unginike impilo ngoba lana kusempini lana kusempini tela imali ngeze nami ngithandwe ngane Muspele, jabulisa umndeni wami, 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 emina. Ingakho bazothwala, sengiphetha amamitha, 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 amamitha. Bazosaba, bethuswa ile mali eningi, 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 eningi.
Spell it, travel is on the normal way.